Ko tēnei anō rā, ko pā e mihi atu nei te koutou i tēnei wāhanga o te ahiahi. I te ahai, ka titiro ke atau ki runga ngā toro puke puke tanga o kaitāia e whakauru mai rā, ko maunga tanifa kei ko. E uri ākua nei me pēnei, e uri tanifa, e uri rangatira. Anei rā, e uri no rahiri, kei a rātou kea ke e tahi kōrero e hehia nā rātou. Kia pāho atu kia koutou e whakarongo mai nei. No reira i tēnei wā, ka timata mai, mai ākue. Nā mai homai tō maunga, tō awa me tō marae.
Ko Chelsea Takuingoa, ko Pūtahi te maunga, Wairoro te awa, me Puhi Moana Riki te marae.
Ai, kia ora, hei nā rā ki a koe tama.
Kia ora, ko Taino Wilson Takuingoa, ko Hikarangi te maunga, ko Waiomi o te awa, ko Kawiti Toku marae.
Ai, kia ora. Anei rai, te whero ke a koe?
Tēnā koe. Ko Nakira Wikaira tōku ingoa. Ngai tōake ki te wāku, tōku hapu, ko Mongero te maunga, ko te hoi hoi te awa, ko ngai tōake te marae.
Ko te me pēnei, i kuhu mai e tamariki e ngari, i runga noi te kōrero e menga nei, e rānga tira te kai i ārahi, no reira kei konei ko Prata, mana e whakātu e ha te tikanga o tērā kōrero e Prata. He nā rā e Prata, kōrero maira.
Tērā rā tātou katoa e ngā uri o te hiko o te ika, ka mihi ake rā ki a koutou, e ngā whanaunga e whakarongo ana mai, e whakarongo mai ana ki tēnei pauho mo tātou i tēnei ahiahi, ka mihi ake rā ki a koutou ngā mātua, ngā tūpuna, e ngā whāia, e ngā tini whanaunga, tamariki moko puna, tēnei ka mihi ake rā ki a koutou. Ko tēnei, ko hiri ni tau i ahu maira i tērā taha o Mangamuga, tōku nei, ko tōku nei maunga, ko paripari te maunga, ko mana wairihia te awa, ko kōtuku te marae, ko ngā tihine mutu, te hapū tēnā a roto o Tautoro. Nā reira ka mihi a kērā kia koutou i oku whanaunga, tēnā koutou tēnā rā tātou katoa.
Ai rā, kia ora mai no koutou ngā tamariki rai aru mai rā i ngā pakiaka o te rangatira i rongo mutu ngā ke nei. Hena me peharata tātou tīmata i te whakaohonga. Ko tāku nei ara kōrero ko te kōneke e kawe nei te kōrero. E tohia nei muri rā te wahanga kia mātou kahorei te hoiho, kahorei te hoiho mahi e okiha. No reira e tohia nei ke muri o te okiha. Me pehara teanga muato ngā kōrero ai konei me hoki mai ano. Kia koutou ngā tokotoru nei o ke a koe rā e Prata. Māu ake rā e timata a te hoi tēnei waka. Mā rātou ake pēnei rā e hoi hoi haere ki muri ke a kene. Anei rā.
Ai, tēnā koe te Prata e a mātou nei haere mai te rōpū pōti mō tēnei tau. Tēnā ko te mea whakahirahira ki a tātou katoa, ki a tātou te iwi Māori, me pōti tātou katoa kā tika hoki. Koeena ko tai mai mātu ki te hiku o tika, tēnei ko te kaihoe. E i roto te hiku nei nā ka tahi wepu atu hiku, a mohe ana te mātinga kei pōneke he hawana kōrero. Nā i tēnei wā mihi ake rā kia koutou. Tō mātu nei mahi i haira mai, tēnei ko te tau tuatahi, ko uru mai dā i ngā tamahine, ngā tamatāne hoki i Wainganui i tēnei kaupapa ki te haere, ki ngā takiwā katoa, ki ngā rohe katoa ki te kōrero, ki ngā Māori e whakarongo ana, ki te whakahirehire o tēnei mea te pōti. Tēnā ko mātou ko tatu maira i tēnei wā, a tōku tīma i aine na ko ngā taitamariki hoki tō rātou nei, ko kite i te kāwana tētahi pī wata wata kia puta mai, i wenei momo tamariki kia kōrero ai, a tamariki ki te tamariki. E kore tāia te matua ki te kōrero, ki ono tamariki no te mea e mohena tātu e ngā mātua ngā whāia e ngā kāinga maha o koutou ina kole atu rā koe ki o tamariki ka rawa e a rātou ki a rongo ai te kakati o tō kōrero. Nā koe tēnei ka maumai rā i enei o ngā o a tātu nei rangatira mō a popo kia kōrero ai ki ngā rangatira o a popo kia koutou hoki e whakarongo mai ana. Anei, engari, ko rātou nei nā horakau ke he reo me timata i a rātou i runga i ngā kōrero i roto te reo kāpene kuki i tō rātou nei tainga mai ki konei. a tai whaka nei ka huri atura rātu ki tētahi reo. Ko tētahi o ngā wahi kōtiro i konei mohi ana i e ki te reo, engari e hakamāna. I taku kōreo ke aia kau hakamā, pangātu tēnā taniwha ki te Wananui a kiwa waiho ki reira. Nā reira, me timata i ngā whakaro o enei o ngā taitamariki, ngā tamatāne me ngā tamahine hoki ko taumaira i Wanganui a mātou tēnei wā tonu. Nā reira, me timata maira ki a koe hoki e Chelsea, nā o māu e kōrero te tuatahi, i roto taua reo, kia ora tātou.
Kia ora, Chelsea.
Yeah, just wanted to emphasise the importance to our youth of voting. We have so many youth in our community and we want to get them involved in what's going on in the community and get them going on in the behind the scenes, because decisions about funding, about everything to do with the community, all depends on the people that we vote for. So we really want to encourage our youth to start getting involved. They're on the streets every day, so just start making a change about what happens to our streets and what happens in our community.
Ai, kia ora rā, kia rātou. Karongo ke ake koutou i tēnei o watātou. Mokopuna, e peipei nei a koutou tamariki, kore take, parahako haerei, kona haerei, horekau atu e mahi, hoino haerei tutu wāhi ke atu. Whakarongo mai, tae mai na ki te wā ki te pōti, na kore koe pōti, ko toa kore take, parahako tonura koe, ko kona paraweta haerei taha o te rori. No reira, tū mai, tuhia tō ingoa pōti, kia kautei tau pōti a tēnei tau.
Yeah, just want to tautoko what Chelsea was saying. We just need to get our youth out there, get involved in things. In the last election, there was only about 49% of our youth that voted. And so that's a huge, huge amount of people that aren't out there having their say, using their power that they have to make a change in our communities. And between now and the last election, we've grown even more. So to get all our new young people that have just turned 18 and older to enrol and to vote is really important for us. Yeah.
Kia ora.
Kia ora. Just want to tautoko what the other two also have said. We're here as youth advocates for Te Taitokero. Also as a youth in our community, we just want to really push the subject this time around, as voting only comes around every 3 years. We've got to really pull together this time around so that our youth can be educated and really understand the true meaning of why voting only comes around every 3 years. There's so much struggle going on out there with our youth, and I believe that things like this can help the changes legally, doing it the right way. Even though we're going through the Pākehā system, I understand that as long as we remain strong through our roots, that going into voting polls and being present and participating in these sort of activities will help our communities get better.
Ai, kia ora rā. Ka rongo ke ake tau, koutou i te kōrero a tērā, e mokopuna tērā nā nuru taurau ko te kuianea a te whero. Ori te ano ki tāna tupuna te hanga, te ahua katoa o ngā kākahu ko nā pūwhero haerei, hoino e tāri ana ka taiko ngā huruhuru, engari tainoa ki reira ko pātene mihi tonu atu nei. A koutou ko ngā mātua, ngā tupuna, whakarongo ke ki te tangi a te manu, e tangi nei, e tangi nei, e tangi nei. Ko enei, ko ngā reanga o tēnei wā, ko o tātou kai kōrero a pōpō ke ake nei, e pāhoa tu nei o rātou whakaro, kia koutou te maha o ngā rea tamariki mā, te kau mā waru, te kau mā iwa, aha kua rua te kau kahoro nei pōtinoa, whakarongo hia a rātou kōrero a rātou tangi. Kore koutou e pōti, ka noho koutou e nohorunga taia pa te mahi, hoino ko ko ngā pāki waha haerei i waho ke ake nei. Ko tēnā te meamengane ngā mātua e kōrero puhi puhi e te hau, kore noihora e hua, e puta mai kona ka hoki mai no ki te rangatira kei konei, a kea hiri ni kia koe rai parata henara.
Ai, tira la tātou katoa. Ki roto e nei momo mahi e te parata o mātou, tō mātou tino, ngako o mātou haerenga ki ngā takiwā katoa, kia āta whakaro ngā mātua, ngā kaumātua, ngā kukuia. E mohiana tāu e prata i taua i te wā o rātou mā, kei kona tetahi mea pauri, mo tēnei mea te pōti. Te nuinga o watātou tāngata hokau e hihia kia pōti no te mea, wetahi ka mea nei o e oku nei takuru, taku ingoa me te wahi noho e ahau. Tēnā ka tukuna atu ki a rātou, kore roa ko tukuna atu rā ki te prihimana, ki ero ngā momo tāngata ki a haere mai ki te rakangia ngā rātou ki te whare herere. Tētahi atu ngā hakaro ki a rātou e mea nei ko waiara a Pākehā e mea nei me mahi atu tēnei mahi. Ko roa ke o ngā kaumātu ngā kukui e whakaro e nei momo whakaro e te plata no te mea i rongoa hau i ngā wākatoa o mua wenei momo kōrero. Ko ena e tahi anau a hau neina i te rātau, tahi ana hau ki te uru ki roto te pōti mo te kāwana. Rau au e mōhio he aha me pēhea kō wai a hea raini. Tai atu rā ki te rātau rua mano mā iwa, tahi anau ka longo, ka kitea, ka tino marama ki au i te mea whakahirehiro tēnei mea te pōti mō tō hapu, mō tō iwi hoki me ngā pūte hoki mai ki tō kāinga e ki tō taone nei ki haka paipai ngā taone. Pērei te taone o Kerikeri. E taku mōhio mō Kerikeri te nuinga o rātou ka pōtingia i ngā wā katoa ki te pōti. Tahi rau o rātou e pōti ana. I taua taone, ko ena ka haere ngā pūtea, ka haere ngā mea papai i taua taone. Harake, ko te Pākehā nahe ne kahore. Kei reira we tahi o tātou nei Māori, o tātou whanaunga nohoana. Ngā taone pērei a kawakawa me kaikohe hoki, o ena ngā taone pohara. Tia hai, i kite e hau ki runga i ngā paiheneti i roto te whare i roto poneke, e oma ko hanga nui atu o mātou horokau e pōti ana. Nā no reira, i tēnei tau, te mea whakahirahira i tēnei tau, ko uru mai ngā kōturo me ngā tamaiti ki roto tēnei momo whawhai. Kia whawhai ki a tātou anō, kia pōti ai tātou, kia wikitoria a tātou te iwi Māori. Tō mātou nei mōhio, ko hipātura e ngā haina mana i a tātou te iwi Māori ki roto tēnei whenua. O hipa ngā paheneti.
Kia ora parata.
Tuarua iho, tatana te hipātū a ngā iniana i a tātou a te Māori i roto tēnei whenua. Tōku kōrero kia kaha tātou ki te pōti, kia kōrero ai i tō kōrero o whakaaro. E mea nei te kōrero i tō reo e whakahirahira tēnā ki roto i ngā pōti. No reire tātou mā, e ngā whanaunga o roto te hikotika, tēnei ka mihi ake rā no ki a koutou, āta mū, āta whakarongo ki ēnei o ngā momo kōrero mātou e kawe atu i tēnei rā, kore mātou e mutu atu i tēnei mai i tēnei rā, tatu atu rā ki te pōtitanga o Hepi Tema, tēnā ko te marama pōti, rua te kaumā toru o ngā rā. Nā no reira, ka hoki mai anō hoki ki te ketu atu rā ki a koutou, kia areare ai o koutou taringa, kia oho ai tō koutou wairua e ki te whakaaro tēnei mea te pōti. Nā no reira e te whanaunga e te matuaranga e pita, ka anui tēnei mō mātou nei kōrero o tēnei wā, a tai whaka nei ka hoki mai mātou ki te kōrero anō o tēnei mea te whakahirehira o te pōti o Aotearoa. No reira e te ui tēnā tātou katoa.
Kia ora rā. E ngā mokopuna, e tamara ki a koe, e parata, ko te haukāingara tēnei mihi atu nei ki a koutou. Mo tēnā, ka whakamaungi ake koutou e nāhuaranga o te kōrero ki kone ki a pāhongi atu i te hiko o teika. Nā reira, ko pā tēnei e mihira ngātira atu nei rā ki a koutou, o koutou whare nohonga, o koutou mātua, e kore anora e walewarehia a ngā puhi a nui tonu ko te roho e pōtai e kōrerohia nei, kia kore e mahue a te tahi ki ake ki waho. No reira, e mihi atu nei ki a koutou, a muri ki ake nei, ka hoki mai anō.